Isililo 1 verse 1. Iyeka ukuhlala kodwa komuzi owawunabantu abaningi. Usungumfelokazi owawunezizwe eziningi, owawuyinkosikazi phakathi kwezifunda, usungobuswayo. Verse 2. Uyakhala nokukhala ebusuku, izinyembezi zawo zisesihlathini zawo. Kawunamduduzi phakathi kwazo zonke izithandwa zawo. Bonke abangane bawo bawuphathe ngenkohliso, sebe izitha zawo. Verse 3. UJuda uthunjiwe ngenxa yokuhlupheka nobugqila obuningi. Uhlala phakathi kwabezizwe, katholi ukuphumula. Bonke abamzingelayo bamfica ephakathi kobuhlungu. Verse 4. Izindlela zaseSiyoni ziyalila ngokuba kungeziwa emkhosini emisiweyo. Onke amasango achithekile, abapristi balo bayabubula, izintombi zalo ziyahlupheka, nalo linomunyu. Verse 5. Abamelene nalo sebeyinhloko, izitha zalo zinokuthula, ngokuba uJehova uhluphile ngenxa yobuningi beziphambeko zalo. Izingane zalo ziye ekuthunjweni ebusweni bezitha. Verse 6. Bonke ubukhosi bumukile endodakazini yaseSiyoni. Izikhulu zalo zinjengezidluzele ezingafumani idlelo. Zihambile zingenamandla ebusweni babagxoshayo. Verse 7. IJerusalema liyakhumbula ezinsukwini zokuhlupheka kwalo nezinsizi zalo, konke okuhle okwakukhona ezinsukwini zasendulo, lapho abantu balo bewela esandleni sezitha kungekho olisizayo. Abamelene nalo balibona bahleka ukuchithwa kwalo. Verse 8. IJerusalema lalonile kakhulu, ngalokho seliyisinengiso. Bonke ababelidumisa sebelidelela ngokuba bebone ubunqunu balo, seliyabubula nalo libuyela emuva. Verse 9. Ukungcola kwalo kwakusemaphethelweni alo, alikhumbulanga ukuphela kwalo, lehlile ngokumangalisayo, alinamduduzi. Bheka Jehova ukuhlupheka kwami ngokuba isitha sizikhulisile. Verse 10. Isitha selulile isandla saso phezu kwakho konke okumnandi kwalo, ngokuba sibonile ukuthi abezizwe bangena endlini yalo engcwele, owabayala ukuthi abayungena ebandleni lakho. Verse 11. Bonke abantu balo bayabubula befuna isinkwa sabo, banika okumnandi kwabo ngokudla ukuba babuyise umphefumulo. Bheka, Jehova ubhekisise ngokuba ngiyadelelwa. Verse 12. Akulutho kunina nonke enidlula ngendlela na? Bhekani nibone ukuba kukhona yini ubuhlungu obunjengobuhlungu bami engehlelwe yibo, uJehova angihluphe ngabo ngosuku lokufutheka kwentukuthelo yakhe. Verse 13. Ephezulu ungithumele umlilo emathanjeni ami wawahlula, wenekela izinyawo zami inethe, wangibuyisela emuva, ungenze incithakalo ngiphele amandla usuku lonke. Verse 14. Iziphambeko zami zaboshwa ngesandla sakhe zaba yijoka, zalukwa sezisentanyeni yami, wakhubekisa amandla ami. Inkosi nginikele esandleni sabo engenakumelana nabo. Verse 15. Inkosi lahlile wonke amaqhawe ami phakathi kwami, ingibizele umhlangano wokuphahlaza izinsizwa zami. Inkosi nyathele njengasesikhwameni sewayini intombi eyindodakazi yakwaJuda. Verse 16. Ngiyakhala ngalokhu iso lami liyamululeka izinyembezi, ngokuba umduduzi wami obeya kubuyisa umphefumulo wami ukude nami. Abantwana bami bachithekile ngokuba isitha
sahlulile.
Verse 17. Isiyoni siyelula izandla zalo, akakho olududuzayo. UJehova uyalile ngoJakobe ukuba abamzungezayo babe yizitha zakhe. IJerusalema linjengesinengiso phakathi kwabo.
Verse 18. UJehova ulungile ngokuba ngihlubukile izwi lakhe. Ake nizwe bantu bonke nibone ubuhlungu bami. Izintombi zami nezinsizwa zami ziye ekuthunjweni.
Verse 19. Ngazibiza izithandwa zami zangikhohlisa. Abapristi bami namalunga ami bafela emzini besafuna ukudla ukuba babuyise umphefumulo wabo.
Verse 20. Bheka Jehova ngokuba nginosizi. Izibilini zami ziyaxhaphazela. Inhliziyo yami iphendukile phakathi kwami ngokuba ngihlubukile nokuhlubuka. Endle yinkemba eyaphucayo, ekhaya ngukufa.
Verse 21. Bezwile ukuthi ngiyabubula kepha anginamduduzi. Zonke izisazami zizwile ukuhlupheka kwami, ziyathokoza ukuthi nguwe okwenzileyo. Ululethile usuku olumemezileyo, kepha ziyakuba njengami.
Verse 22. Makufike bonke ububi bazo ebusweni bakho, wenze kuzo njengokwenza kwakho kimi, ngenxa zozonke iziphambeko zami, ngokuba ukububula kwami kukhulu, nenhliziyo idangele.